This is DJ Sweeper, representing Born to Win Entertainment, DJs to the fullest.
Babako, gari kubo manishanga utaitishwa za macho. Bae mtumba ukihopa ijabeba kikulacho. Vibes tunakupaka unapenda jenga haso. Lines tu sakujo utasarenda mako. Ni like tu ataka ni mekawat moja mbaya hapo. Inaiti kwe trua nike shojone kwa mpasho. Ilai pwezi jua sote na ipise na
we can love, yeah, yeah, when we mambo leo ni shwari. Miniko full shangwe, jua so limepenya na feel good na wewe. Full shangwe, playlist ni shajaza madanso na marege. Full shangwe, to spend me na wewe to my best and all. Full shangwe, playlist ni shajaza madanso na marege. Mpenzi, utapewa nini? Mashashamane, ama vinywaji kwa wingi. Tucheki movie na masiri deadly. Ndani kwa ndani, juma moleo ni shwari.
This is DJ Sweeper.
Don't go, I'm good time. Tete zoma number, I'm full time. Kama ni nyama, I'm wekine. Unafanya ni nabaki, I'm zibai.
I say tonight we are dunda.
Dine.
I say my girl we are dunda.
Dine.
I say tonight.
Tonight we are dunda.
Today.
Dine.
I say tonight we are dunda.
Dine.
I say my girl we are dunda.
Dine.
I say tonight.
Tonight we are dunda.
Oh yeah.
Sato magitha, nimeingia club hivi. Na kuna dema na cup easy. Kwa phone kana ita cup easy. Kwani mama, what's up bana? Nikamshona itwa King Kaka. Na kuna vile umeni bamba. Wait a letter. Now let the bill happen. Akadai kwa ni utika don't you are you. You can take my friend who ni madu. Izo ni rumors ma watia gazeti. We kwa ni kunywa in kapeti. Tonight I'm beba in new kaki bed. This la lazima lizain mi bana.
Dundae.
I say tonight we are dunda.
Dundae.
I say my girl we are dunda.
Dundae.
I say tonight.
Tonight we are dunda.
Today.
Dundae.
I say tonight we are dunda.
Dundae.
I say my girl we are dunda.
Dundae.
I say tonight.
Tonight we are dunda.
Next na my yenko. Next na my yenko. We come. Tene kona next na my yenko. Next na my yenko. We come to. Sito kona drinks na madem. Drinks na madem, we kamu.
DJ Sweeper.
Drinks na madem, we kamu tu. Tene furahide, kuna kirora. We kamu tu. Tene furahide, kuna kirora. We kamu. Kona drinks na madem. Ama tuna slide tu kwa madiem. Tukita kama resh kwa magem. Tuna 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 wewe uko game, yeah. Niko game in the in a bigger poster in the Missy kama ethics it a change position. But I don't know bang. Yeah, we gonna drinks na my yanks. Drinks na my yanks, we come. Then you gonna drinks na my yanks. Drinks na my yanks, we come too. Sit up on a drinks na my dem. Drinks na my dem, we come. Sit up on a drinks na my dem. Drinks na my dem, we come too.
Sinifurahide, nakuna daige. Kasindano kame jame. Karoro kame piga mukoro. Mafisi wako chrome, mbogile kembonyosi. Nika juu, jaju vile kakotika. Piga deki, na bado kana pike. Sema teke, na figa ni ya mita. Vile kana bend, boxa na haribika. Akichuna mboga niko west. Makali ya kirombo sani na chest alafu shot. Ile design ya revenge. Gide, gide, leo ni na mide.
Drinks na my yanks, drinks na my yanks, we kamu. Sini kona drinks na my yanks, drinks na my yanks, we kamu tu. Sito kona drinks na my dem, drinks na my dem, we kamu. Sito kona drinks na my dem, drinks na my dem, we kamu tu.
Sipi pewe zile ndoro, zile ziufanya mini go hadi moro. Zile ziufanya tunakosa mamoro. Snipe morale, I'm show sidoro baby. Gurumisha isonge, nikuwekele kama carbon paper. Leta diambo, kikusa fanya mambo. Hadi waya ishike mitambo. Juhi bunde, imebeba mboro voto. Rungu kienyeji hapana gedongo. Hiba
na drinks na my yanks. Drinks na my yanks, we come. Tene kona drinks na my yanks. Drinks na my yanks, we come to. Sito kona drinks na my dem. Drinks na my dem, we come. Sito kona drinks na my dem. Drinks na my dem, we come to. Niko na kamu tu, na wengine wanadai kukamu tu. Waiter, leta, ziki kamu tu. Marinate, marinate, niweke mutu. Wamlambiza, wamnyonyeza, na malaleza. Niko drinks na my ex, alifanya poa tu. Kuni ex, niko hezi na kuanga tu. Drinks na my ex, na mapati ya zubui, si lazima some sex. Baby mama ako hapa, anadai wedi ex. Malaleza, na mlambiza, marinate, marinate, niweke mutu. Niko na drinks na my yanks, drinks na my yanks, we kamu. Niko na drinks na my yanks, drinks na my yanks, we kamu tu. Sito kona drinks na my dem, drinks na my dem, we kamu. Sito kona drinks na my dem, drinks na my dem, we kamu tu.
Thanks, Namadim.